I'm only gonna say this once. Active, attempted, should have been a murder. Caesar, Zulu times. Volume jump. Straight out of Kampala, Bela and Chikuwa. Timeline jump, the thing of Bulirucha. You don't know kwe gomba daily. We take a mu'o na zina mazina. Energy, energy, energy. I see the wanna dance when kuwa melody. The wanna zara mkono 11. Nina survivor, baby you go destiny. Waleta slide of a lala never go pa. Banji, balaba wewe poja. Basi mbala ini wabela na mu'oda. Kofa na your situation eli sote. Rock baby sene bi mwome na weja. Dina tebo bateka kodu muka white wine. Tulichimukia, you don't need that time. Saga na kulaba peta ni kukwana. Fuda kusaiti elivo boli hater. Toya ula escalator and elevator. Sababyo ya galanzani na paper. Obula mche bulimu elevator. Siria na nyama ndi vegetarian. Mugulini buno setaga payagura. Dabu jenina eli redikira. Sente na zikola sazi sigira. Chengeza koko na is inspire. Abalala na vale kakubanga wobalaya. Ulipulo kachinga to ina fire. Umoto chanjo chepuli ya vaka mboi fire. Sagala kudiringa na mbali na ingo. Jebacha pabalinda wangu la bingo. Wet bidichi, yenza mwiko. Exoda sino chikole. Ulimula abune sina. Wina, she's in love with the sina. Wina, ulimula abune sina.
Volume
Olimula, yeah. Vunesina.